Hari ikintu ntajya menyera ku mukunzi wanjye nirurangiza wagira ngo mba mu ntekerezo duhuza tutabigambiriye birenze bimwe by'impanga ntajya iburyo ngo ujye ibumoso oya 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 nitubusanya kandi byuzuye mumenya byuzuye umva icyo mukundira A B C D nkunda ukuntu agenda nkunda ukuntu aseka undi iyo ndeba mama simurambirwa oya azi uko bakunda yaranyemeje afite ubwiza buhebuje ni diyama oh diyama andutira real nkunda uko dukundana nifitiye diyama
oh diyama andutira
Gimme, 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 gimme love, I swear I will give you my heart, baby. Wendo roho yangu, iyo napofote ndanemera. Winjira mu nzu bakumbiriza, ku mabaraza bagahengeza. Bambuza gukina agapira, iyo nyiteye ndayinjiza. Hanze byuzuye, mumenya byuzuye. Umva icyo mukundira, Agenda, mundo kuna seka, undi yandiba mama, simurambirwa, oya, azi uko bakunda, yaranyemeje afite ubwiza buhebuje ni diyama, oh diyama, andutira real, mundo ko dukundana, nifitiye diyama.
Ivan Imano
Nidiyama.